Naps.
Hello,
baby. Oops, alani, nilikosea, nilimaanisha. Hello, friend.
DJ Naps. DJ Naps. DJ Naps.
Aya tende tetema, oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema, chunga chini tetema, oh mama tetema.
Tetema, yani kama umepigwa shot. Tetema, ipe miganisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye coach. Tetema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za bukoka, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah. Nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Aya tende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tuende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Aya tuende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tuende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngeta.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta.
Asa boza, doza, keza shogoloza. Kufa chali kama mende.
Maria Rose, pose, tungi limegoza. Tuende ni kupige nyembe.
Okay.
You make my mind go kolo, kolo, kolo. Ukinuna tumie toro, toro, toro. Sani pesa digi digi.
Wash.
You know ya digi digi.
Wash.
Funga kibinda mkwiji kwiji.
Wash.
Ni kunyonge kazigi zigi.
Tete.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Kwenye darkness, when you handle professional, waku handle. The way you take me to the angle, when you human be, I'm an angel. If you want to my heart, go, I'll give you baby cargo. Kidogo changu ndo chako, ongeza njonjo madogo. My sherry koko, kwa balidi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kura doto. Masheri koko, kwa baridi ni peyoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa noto.
Paranawe, paranawe.
I want to see you dance.
Paranawe, paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe, paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe, paranawe.
Paranawe.
Hivi unasokota chona kolege lege lina dondoka.
Nakuliza.
Hivi unakamota. Panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa pasi. Sura mbaya dawa yake make up. Mwe kiwembe, takula kiporo. Nimesha penda sijui kasoro. Kirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vandi dodoro. If you want to my heart, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako. Ongeza njonjo madoido. Masheri koko. Kwa baridi ni pejoto. Yundo ituange kokoto. Peku peku kama mpoto.
Paranawe, paranawe.
I want to see you dance.
Paranawe, paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe,
go.
Paranawe,
I like the way you dance.
damu mina kajua uwa na kanabodisha uwa uwa ulinipishisi na puna vima uwa uwa kidomo denda ngozi murua uwa Arusha, Ashawa, Pauka, Pakawa, Inuka, Pagawa Sinduka, Mandawa, Pinduka, Kagawa, Karuka, Mabawa I want to see you dance Paranawe Paranawe I want to see you dance Paranawe
Are you blind? Paranawe Are you blind?
Kasoko Mwenye sauti nyororo Mususu ya sorondomboro Na bandoletu la buku Kwa beluzi paka tumoro Mambo iko huku Benzi twalila kwa soro Anipelekesha Msobe msobe Kama fuso la panda mlima Na nilivyo fundi kuchelewesha Kobe kobe Simpidu sko nzima nzima Mukoroge sumu mune Mwenye vijipa vya roo Yata watoka mapunye Mumwe kwa shako Tena wavimbe na wanune Ishapua yako Itafune imu mune Ifike kunako Oh baby Kushika diuno Tam Kiku chum chum Tam Nikiku kumbatia Ziletu baby Tam Yani paka kisogoni Tam Tararara Tam Tam Korea Baby Tufanye wazi wazi watuone Picha weka dipi Na makopa kopa kapsheni Baby Walokosa kazi wanongone Wapandishe vipi Wapumue kwa oksijeni Wabie Vimberumberu sio penzi la mashaka Tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka Waambie mimi beberu si jogola pasaka Wanajisumbua kukunjani itawatazeka haraka Stili waya ananisugua
Kwa mambo
Hanaga mbaya la zizi
Shombovu
Tena fundi mwaya Kazi anaijua Haijawahi kupwaya Yani kithi Mukoroge sumu mune Mwenye vijipa vya roo Yata watoka mapunye Mumwe kwa shako Tena wavimbe na wanune Ishakuwa yako Itafune imu mune Ifike kunako Oh baby Mushita diu no tam Kiku chum chum tam Kiku kumbatia Tam kolea Kriji leku baby Yanu paka kisobo
DJ Nubs
Mta ujana ujala Umekitu kiwaza Kishika tama Ngana kutukana Kusema unamana Kijibu sawa Unavopenda ye na kupenda mimi Kama nana tamani Nikuibe Alikupata ye kakukosa mimi Anachopasa ye ya kutuze Kizunguzu Anae kupenda kikweli Mwani wa mana kizunguzu Kizunguzu Anae kuonda mapenzi unamona mpuzi Kizunguzu Nawe kumwacha uwezi nakupenda mimi kama nana tamani nikuibe. Alikupata yeye kakukosa mimi, anachopasa yeye akutunze.
At your DJ on 0723-229325. Lego
DJ Nubs.
Masabuti.
Fanya zuzu umenikoroga, mbana kwako misiwezi toka. Kabisa nimeganda, nimeganda. Hata wakisema umeniroga, kwako kamwe misiwezi toka. Kabisa nimeganda, nimeganda. Baby minawe sare, 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 sare. Tunafanana sare, sare, sare. Baby minawe sare, 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 sare. Tunafanana sare, 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 sare.
Kila niamkapo sura yako ndo naitazama. Ukicheka shavuni dimpo, mtoto sauti kinanda. Nataka na penzi lako kitani ninavimbaga. Shakuna kumachokodo, wana hata la kusema uo. Yani toto la kishua, unavyo nizuzua. Tumano kinipa misikinai, eh, misikinai. You bust my medula, unavyo sasamua. Miniki wanawe najidai, eh, najidai.
Umenifanya zuzu, umenikoroga. Tumana kwako misiwezi toka. Kabisa nimeganda, nimeganda. Hata wakisema umeniroga, kwako kamwe misiwezi toka. Kabisa nimeganda, nimeganda.
Oh baby,
baby ninaweza.
La kukonyeza na mikoko kashakira, nyuma mkia pweza, shepu katapira. Michi tunazozi cheza kitandani funikira. Ameniweza na pumua kwa mipira. Tena
kiuno laini, chuchu dodo dodo.
Kitovu ni kipindi,
mtoto jojo jojo.
Toto ndizi maini,
yani soto joto jo.
Ah, go gaga,
aye.
Fanya kama unataga,
aye.
Usifunje chaga,
aye.
Pongeza masaga saga,
aye.
Ah, go gaga,
aye.
Fanya kama unataga,
aye.
Usifunje chaga,
aye.
Pongeza masaga saga.
Basi waonyeshi, waone. Waone,
basi waonyeshi.
Waone.
moto fire.
Fire, fire.
Utajanipa mazongo, ukija retire.
Tire, tire.
Nizidishe uondo, steam za kaya.
Kaya, kaya.
Sichururu ndondondo, pezilika fire.
Fire, fire.
Unavyo ni changanya manuva,
yeah.
Kiuno spiri kama msuva,
yeah.
Wako napona, mm. Majabu sama kinguva,
yeah.
Mchezo unavyo ni funga funga,
yeah.
Magoli ya kona.
Tena, kiuno laini, chuchu do 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 do. Kitovu ni kipini, mtoto jo 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 jo.
Tondizi maini, yani soto joto jo.
Your body please me, I take you to the tempo. The way you whine, you don't make it to be simple. The way you tease me, na smile like a dimple. Acha maringo, mami mini gringo. Kata kiuno, mami lada tingo. I got the sauce, mami, yeah, I got the fimbo. Taba idos, maga yandi giga wimbo. Her body pretty and she beautiful. Her body juicy and she edible. She is a fine girl, little boy. Forever mine, unbreakable. Ask it, so I'm gonna beat it, mama. Think he's a tuki dogo, come on, ume inama. Number seven, mama, come in the messy, mama. Mbona ni tesa, mama. Inani washa, navo songa faster. Inani fanya, mimi napagawa. Nina safa, navo ipapasa. Nipe maji, mama nipe dawa. Go slowly, and I pole pole. Mama, please, able go slowly.
Mmm, tende pole pole.
Go slowly. And I pull it, pull it. Mama, please, able go slowly.
Mmm, then they pull it, pull it.
I wanna find girl one in a million. I got a dealy rangy to come a chameleon. Cause ride or die, nigga, make it to my dealio. I gonna know my need to leap is on my billio. Mmm, need a goop on a chotaka. Take it to your money, see my mama. Ooh, I like it when you put your body on me. Mama, let loose, put your body on me. Her body pretty and she beautiful. Body juicy and she edible. She is a fine girl, little boy. Forever mine, unbreakable. Ask it, so I'm gonna beat it, mama. Think he's a tuki dogo, come on, ume inama. Number seven, mama, come in the messy, mama. Mbona ni tesa, mama. Inani washa, navo songa faster. Inani fanya, mimi napagawa. Nina safa, navo ipapasa. Nipe maji, mama nipe dawa. Go slowly,
DJ Nubs.
And yeah. I pole pole. Mama, see please, able go slowly.
Mmm, tende pole pole.
Be there, she be
la 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 la. Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka. Ah, wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapatapa. Ah, mina wepaka kiyama tuombe uzima. Waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya habisi fitina. Wapike mabilinganya situtoke dina. Nalegea ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani hodari,
hodari wa mapenzi.
Utundu kitandani hodari,
hodari wa mapenzi.
Katoto nyakanga kamemzidi somo na kumbwi. Chumba ni kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata magirigiri kuniwashaka piripiri. Fundi haswa amekithiri kunipa nilewe. Kwasa kwasa ndani pingiri za kukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri kama sio wewe? Nichezeshe kidaruso siku wa manane.
Kanga,
nikande kipanda uso tufunikane.
Kanga,
nipitishe bodala uko tukakutane.
Kanga,
siepini wao puto wasijichangane watapasuka. Nalegea, ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea, ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kiuno kunengua hodari,
hodari wa mapenzi.
Bidu kunibidua hodari,
hodari wa mapenzi.
Ala achia DJ on 0723 2293 2295.
Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice.
Anga mwendo malingo, nakazulishe posura. Ya upanga shingo, huko nyuma kasimura. Anga mwendo malingo, nakazulishe posura. Ya upanga shingo, huko nyuma kasimura.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. Baby, go for me, I take a look, look. You don't tell where my eye the truth, truth. You stole my heart away like you're a crook, crook. I follow you to see what's in the cook. Baby, let me show you love better than you've ever seen before. Me, I don't go for short. Me, I don't go effort. My Rihanna, she didn't make me holla. She no get it wild. Baby, make we go see my mama. Yeah, she got the fire waist, fire waist, fire waist. Fire waist, she got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist, she got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist, she got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. Let go.
I wanna take you home, new money. Come on, daddy and mommy. Sitaki tena ya kizamani.
You sweet the sugar, yeah, you're my honey. Mm-hmm. You say you like my song. Today I wanna sing you a cappella. Tinafumba na macho wasikuone. Nataka uwe wangu.
Wangu, wapeke. You are my angel.
Nitako kiwe changu.
Changu, chapeke. You are my angel.
She got the fire waste. Fire waste. Fire waste. Fire waste. She got the fire waste. Fire waste. Fire waste.
DJ Nubs.
Thamani yako, uzuri wako. Now you are mwenye, siku wachi pengine uniache wewe. Hale mradi unanipenda, peki yetu tutaishi kwenye dunia. Siku wachi, pengine uniache wewe. Jiko we jiko langu kama boni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. We jiko langu kama boni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao. Achana nao. Uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana nao. Achana nao. Uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu wako wa moyo. Oh baby love, sijaacha kwa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sijaacha kwa fitna na maneno yao.
Digam,
DJ Nubs.
Pendale,
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 pendale, namuo yule. Let me play the guitar, tubanjuke, tuzunguke mita, tuwalike. Harusi tafana, wabambike wale. Isukuti love like mayonde, no stress baby usikunde. Forever love ni kupende, chini na juu pia upande. Isiwe skandos kiwilipoze, roi ina kumanjo ni kupoze. Tupendane ujanani pia uze. All my love I surrender, pass up to you me I render. Eka muziki rumba na benga, chini kwa chini situ takwenda. Tuvume kajuk na Vanessa, kwenye media together tunatesa. Don't fight for sindo kusema. Let me love you the African way. Let me love you like an African lady. Nikuite papa, nanita mama. Nikuite papa, nanita mama. The African way. Nikuite papa, nanita mama. Nikuite papa, nanita mama. The African way. Hizi kukuruka kara
za nini sas?
Achana na wale wagomi
wanuleta siyas.
Niambia, nichangia, kama ni nyimbo ni kuimbia. Eza litalo makasi ya bolingo. Isi waskandonsi wilipoze, roina kumanjo ni kupoze. Tupendani ujanani pia uze. Kajuk na Vanessa, kwenye media together tunatesa. Two five four sino kusema. Let me love you the African way.
Maliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Singida Dodoma, ma, 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 ma. Twara na Kigoma, ma, 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 ma. Singida Dodoma, ma, 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 ma. Twara na Kigoma.
Kutoka zaman, kasutobo kama zidani. Chenga nyingi ntafungisha. Kana wakagiza, nakabaka tabaka mizani. Kote kote napigisha. Baby watagwan, katotoke tukapo jiani. Uhakika miezi tisa. Roke! Wakinita buzi ni chune, tena inga kidogo. Wapiga virusi wanune, ongeza mwengwe mikogo. Wakinita buzi ni chune, tena inga kidogo.
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Singida Dodoma, ma, 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 ma. Twara na Kigoma, ma, 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 ma. Singida Dodoma, ma, 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 ma. Twara na Kigoma, ma, 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 ma.
Mad girl, nyuka upendezi, vunja kabati. Inuka na uchezo, kone wa chati.
Lala kifu wan, baby deka. Usikie moyo wangu vile unavyoteta. Nikikupa mambo fun, unacheka. Kasauti kachuma, unaweka.
Lala kifu wan, baby deka, sikie moyo wangu vile unavyoteta. Nikikupa mambo fun, unacheka. Kasauti kachuma, unaweka.
So let me say it.
Wakinita buzi ni chune, tena ringa kidogo.
Wapiga mirusi wanune, ongeza mwengwe mikogo.
Wakinita buzi ni chune, tena ringa kidogo.
Wapiga mirusi wanune,
kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Cheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasema ya kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi.
Afrika, Swizi, Canada, kesho tajanizika. Yula ningependa fahamu aya mateso lonipa. Tena mwambieni aloni nyima mimi ndo kampa yeye kupata foreni, na subiri yangu mimi ataichelewe. Oh, 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 sina furaha naigiza, ili mradi watoto wasijisi vibaya. Wanauliza eti dadi mama mehama kaya, cha kujibu sina na baki tu kusema
atarudi
mama
atarudi,
anawapenda sana
atarudi,
atawaletea zawadi
atarudi,
atarudi mama sana
atarudi,
atawaletea zawadi
atarudi.
Siwezi sema sijui tatizo, hali yangu duni imefanya ukanikimbia.
DJ Naps,
ni vyema ungefanya maigizo, mara kumi usingenizalia. Ingali mapenzi pekee, ningesema ni changamoto nijifunze. Ameniacha mpweke na watoto ni watunze, eh. Ila siwezi mlaumu, wenda yuko sawa, kipato changu kigumu, kutobu munda na kahawa. Ila mwambieni aloni nyima mimi ndo kampa yeye, kupata foreni, na subiri yangu mimi ataichelewe. Oh, 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 sina furaha naigiza, ili mradi watoto wasijisi vibaya. Huyu mdogo anauliza dadi mama mehama kaya, cha kujibu sina na baki tu kusema
atarudi,
atarudi mama
atarudi,
anawapenda sana
atarudi,
atawaletea zawadi
atarudi.
Yani toto kiboko, yani toto kiboko, yani toto kiboko.
Ana bonge la nundu, akitembea mwendo wake aste aste, rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga na mabarobaro, ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero. Toto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class bila kusita nango wananga. Toto kiboko, ah, kiboko, huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko, sijamuona kama ye, yeah, ye, yeah. Yani kiboko, sijamuona kama ye, yeah, ye, yeah. Yani kiboko, sijamuona kama ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah. Yani kiboko, sijamuona kama ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah. Yani kiboko. Itadunga suti na tai, nimfate nimnongoneze, mwambie yendo na dai, ananipa mima wenge. Toto laki nai, robari, uswazi kote yendo ametawala, sioni noma yani mpana sopari. Akinipa sika tai minakwala, figa kamjaka yani bala, nyuma, rigi rigi, kwa shanga kiuno ninasimama.
Wima paka alfajiri figa kamjaka yani bala nyuma rigirigi kwa shanga kiuno ni nasimama Wima paka alfajiri
mtoto high class nyele singa singa kimanga yani working class bila kusita nango wananga yani mtoto high class nyele singa singa kimanga yani working class bila kusita nango wananga mtoto kiboko kiboko huyu mtoto kiboko kiboko yani kiboko sijamuona kama yani kiboko sijamuona kama yani kiboko sijamuona kama yani kiboko sijamuona kama yani kiboko
Kayambari, kitazama ni tabani Rangi ya joy mudengi, utadhani samabani Tarasamu ka mtoto, beti kialo wakismile oh, Nitadanganya kisema sija kutamani Arama cha uzi kabuda, kiuno cha kefera Sigo mtito sana, mina shino katoto wala Ana mashauzi kabuda Kiuno cha kefera Tigo mzito sana Mina shindwa katoto wae Oh you got me in love Love Baby You got me in love Love Baby Oh I'm so in love Love Baby Oh you got me in love Love Baby Oh Kenyan girl Oh yeah You my number one girl Oh yeah yeah Oh Kenyan girl Oh yeah You my number one girl Mtanatibu kama magi first lady Pole kama lulu asani Kuna tansha tamani Tuka kimapenzi na lean mule Kutoka na April Siwezi mind Ila tatizo kisha waiwa Bado kinipa sisemi mzio Nitakula kimya kimya Ana mwashi mwuzi kabuda Kiuno cha kefera Siko mtoto sana Nina shino mtoto wala Ana mwashi mwuzi kabuda Kiuno cha kefera Siko mtoto sana Nina shino mtoto wala Oh you got me in love Love You got me in love
Shopping mwendo kuchanja Sponsor, danga Kuchune komesha viranga Basi vimba, tamba Ulo, waki kuchamba Oh la 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 Cheusi mangala Wakanda Oh la 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 Tukare sangara Mwanza Oh la 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 Nyele chotara Kinanda Oh la 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 Tento papara Kisamba Chumbo Chumbo, chumbo, kana kwenda na fashe Chumbo, 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 kana ngosi ya loshe Chumbo, 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 pechi chumba ni zeble Chumbo, 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 taka pele ka ukwe Macho yako na lewa mie, figo mkali ya nyongo Pekecha, pekecha, ulindi ulimbombo Mini wako ni ngangani, kama mbozi na kimondo Nogesha, nogesha, pekere na kamongo Ah, baby, baby, mwaza kumtaderi Izo fujo chumbani mbetuka binuka Kwa baby, oh la 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 Cheusi mangala, wakanda Oh la 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 Tukale sangara Mwanza Oh la 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 Nyele chotara Kinanda Oh la 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 Keto papara Kesamba Chumbo 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 Kana kwenye
mapenzi ya kipapa ni vitembele na nyanya chungu daga kurusungu niko chakavu nimechaka yani naishi kimungu mungu mtetezi wa bunju mjungu wa biti simba ukoa mangala wa mwisho kitinda mimba mwenye limu uchwara mashalifo filimba akanijalia jala nikaanza kuimba uniondoke ufukara ila bado kipato changu cha chini nacho kina utata hata visenti hamsini kuvipata mashaka nalia na umasikini Mungu ashushe baraka enyi wenzangu na mimi tusikate tamaa tukazero tusichoke japo maisha yenye amanati hatupati kila tukilenga kukicha misumari ya bati kuku kapenya kwa tenga kula yetu tuni wasiwasi tutapata wapi hakujenga wakupiga picha masai kulala mbagala kwa chemba tunaunga mwana bado mambo yetu hayana tofauti na jana ndo maisha yetu wasasi kulala na mwana hey, chuma kimoja mando masufuria kwenye tushakoe kipato changu cha chini nacho kina utata hata visenti hamsini kuvipata mashaka nalia na umasikini Mungu ashushe baraka enyi wenzangu na mimi tusikate tamaa
Ana shepu buffalo mwendo kama kanyagi chini hakanyagi chini donjo kangaro kafungash double kivini double kivini anagula bia tende kifuani dodo tende kipotabo daina nyange akitembea nembe yani kama mzembe mambo yote pambe Eh, Okot usiogope Okot Eh, Okot inama inama Eh, Okot usiogope Okot Eh, Okot niwe 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 mama niwe 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 mama
Nizame topeni, nisafishe ni mwi mwi Doto prakata, kiuno shanga cheni Kisho ni mwi 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 Cheza ni kwonge feroz Haa feroz Shaku shaku shogoros Shogoros Uganda Maria Rosa Haa Rosa Lagos dansi makose Dansi makose Eee hey, Okot Usiogope Okot
Kana binu wa mugongo
Kana binu wa mugongo Kana binu wa mugongo Kana binu wa mugongo Kana binu wa mugongo Kana binu wa mugongo Kana binu wa mugongo Kana binu wa mugongo Kana binu wa mugongo at your DJ on 0723-229325. Lego.
Funny boy.
Yeah, funny boy. The honor boy for this.
Black.
Welcome once I guess. Shusha mwanza nyegezi. Nyega nyega. Wepu mwanza nyegezi. Nyega nyega. Nishusha mwanza nyegezi.
Oya wa US, Johnny patia komando. Nikupecha mkwezi. Kwa miuno taipando. Asa shokele. Mwendo wa kandanda. Dania na mwanda. Sani sogeze. Leta msambwanda. Nikazie ndanganda. Kana nivuta ghetto. Kapige bunduki,
hey bunduki.
Ila nogopa central. Michezo ya mbaruti.
Mbaruti.
Yeah, nyege nyege. Wepu mwanza nyegezi. Nyege nyege. Nishushe mwanza nyegezi. Yeah, nyege nyege. Wepu mwanza nyegezi. Nyege nyege. Nishushe mwanza nyegezi.
Kani kama mchaluo. Shepi ya Mombasa. Apenda gimpasuo. Ata kishinda basate.
Tepe tepe. Toto kama supu teke teke.
Kongoro.
Kwa makeke. Nitefali pupa watemeke.
Dombolo.
Shaku shaku ya Masai.
Oh Masai.
Kama na chuma papai.
Oh papai.
Funika. Funua.
Twende.
Bandika. Bandua.
Twende.
Anika. Anua.
Twende.
Kanipa. Chukua.
Twende.
Wetu mwanza nyegezi. Nyege nyege. Nishushe mwanza nyegezi. Nyege nyege. Wetu mwanza nyegezi. Nyege nyege. Nishushe mwanza nyegezi.
Oya kete karikete te. Katoto akashekeke.
Oya.
Mwenye bilingete te. Uvunjaga na kete.
Oh saiweke. Aiweke iweke. Aiweke.
Pitishe kwa chini.
Aiweke iweke.
Miuno ya kazi kazini.
Aiweke iweke. Aiweke.
Ile ndindindi.
Aiweke iweke. Aiweke.
Moja shakiti gogo.
Aiweke iweke. Aiweke.
Twende shaku kidogo.
Aiweke iweke. Aiweke.
Chuma magindimi.
Aiweke iweke. Aiweke. Aiweke iweke. Aiweke.
Holla at your DJ on 0723-229325. Lego.
DJ Nubs.